mwaramutse neza dususuruke dusenge imana Jean de Dieu yanditse ati ndasaba indirimbo umunsi amaso yanjye azaremba mwami uzambonekere uwo musaraba wikoreye niwo umpesha agakiza ishimishe Bernard Umuhoza na Diane batuye Kigali dusengima ubundi iyi ndirimbo yitwa tugumane ni ya chorale Hosiana yitorero ADPR Nyarugenge I Kigali mu Rwanda
Kuwa rumbu chongu ujimbo Yara maa Mwami Yesu burinde.
Unyandike mu kitabo wani, sema bachira nusi. Ichimenyezo chumuka wawe, wachimaye wiwate. Icho chimenyesha kondu wawe, na ukaburuwa.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ndayishimiye Valerie aragira ati mwaramutse. Ndayishimiye we yego twaramutse nawe bite byawe rero. Nuko rero uti mu mpindirimbo ya Mbonyi Israel bita sinzibagirwa ngiyi rwose. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane nabawe.
Nitwa Imana Jean de Dieu, mu rugo ni muhanga mu majyepfo ariko ubundi Kigali mu Rwanda. Noneho ndasuhuza papa witwa Ribambere ari suri muhanga na mama witwa Tuyikuze Zabera na tante wanjye witwa Mukankusi Rufunsina n'umushore wanjye witwa Nita n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Abatora indirimbo yitwa Cyuzuzo ya Rugamba Sipiriyani.
Turagushimiye cyane pe Uwima, urakoze.
Namwe murakoze.
Ko wavutse Cyuzuzo, jyewe yasanze mbewe, n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa, cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, nkoranya amasonga muvukana, ngo tuze tukurure tunoge gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kurya Cyuzuzo. Bana muvindi mwe bacinya kadiho bongeza, mukuru wabo warahiga ngo azajya kwiga gutera uyaguteye mwijoro kabiravuze ko gukunda Cyuzuzo ngo azajya guhimba imivugo wina Cyuzuzo. Nuko wavutse Cyuzuzo, jyewe yasanze mberewe, n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa, cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, nkoranya amasonga muvukana, ngo tuze tukure tunoge gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kurya Cyuzuzo. Abatoya nabo bari mu muhungu byemero, bahize bose bakura. Baguze impundu wagereranya bakorera bose b'inikiza, batugobutse Cyuzuzo, zahora ucyure rw'ibirori wina Cyuzuzo. Nuko wavutse Cyuzuzo, jyewe yasanze mberewe, n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa, cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, nkoranya amasonga muvukana, ngo tuze tukure tunoge gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kurya Cyuzuzo. Kundo gunyo tete janza kuja na hindi, kwa nyogo senya kumoreza. Janda hiri manjini, agute agu simbeza suizu, menye kwa uvuka wanyuze, uvuchi dusanga Cyuzuzo, wina Cyuzuzo. Nuko wavutse Cyuzuzo, jyewe yasanze mberewe, n'uwayivuraga yaje aseka ati wibarutse umukobwa, cyo mvuze impundu zihogoza. Nahise mbaduka ngenda nseka, nkoranya amasonga muvukana, ngo tuze tukure tunoge gukimara kuvuka Cyuzuzo, uri kurya Cyuzuzo. Jyewe munde mvuge ko nshima umubyeyi ukumpaye, bana be mwese mwikamate, mushoze nyita muvize ajye ku nteko y'irore, uko tumukinira uwatunyuze, kuko yakubyaye Cyuzuzo, wino Cyuzuzo. Nuko wavutse Cyuzuzo, jyewe yasanze mbere,
Ikiganiro dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Email radio yacu @gmail.com. Mbarubukeye Jean-Claude yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati turabashuhuje. Mbarubukeye we natwe turagushuhuje rwose. Urakomeye. Utindasaba indirimbo Asimbonanga ya nyakwigendera Johnny Clegg afashijwe na Groupe Savuka. Inshuti zanjye zose, famiye n'abanyamakuru ba VOA, by'umwihariko Thomas Kamirindi na Roger Muntu ukora mu kiganiro cya RM Show cyumvikana kuva saa yine y'ijoro kugera saa tanu y'ijoro ku isaha y'i Kigali ibanezeze. Mbarubuke, ndagushimiye cyane kandi ubutumwa bwawe ndabugeza kuri Roger rwose. Komera.
La pekona, la pekeli kona.
Hasimbonango
mandela tina. La pekona, la pekeli kona.
la pe kuna la wa fela kuna
Victoria Mpenge
hasimbonanga tatiwe chuti la pe kuna la wa fela kuna
Leo Agat
hasimbonanga
Ijwi rya Amerika turasusuruka Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare utashye inshuti n'abagenzi ikindi kandi dususuruke zose zisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu biganiro umuziki dusoreze ku butumwa bwa mubasha nkwaya
nagira ngo nige nyine mubashe ko yagamba tise abandi mu nkambi imahanga abanwanifuza gutasha nkambere ku kwibuka barundi bene bari kuri imahama nyene ama nkacangenda nkacha njya mu gihugu cyacu cy'amavukiro atashe barundi bose bose bene wacu aho bari hose ate ntashe n'abanyarwanda bose baduhaye indaro abifuriza umugisha w'Imana
none se batuyihe ndirimbo mubasha nkwaya we
yari yose y'Imana ibanezere
mubasha nkwa urakoze
Dawakani murakoze cyane.
Mubasha nkwaya nguhaye indirimbo Nzambe na Bomoyi yamakoma igushimishe nabawe namwe nshuti mwese uko mungana. Ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Jesus for life. Nakachembula demina. Kakabisa na Yesu Masia. Mosifu azalite. Ndeko uchi ibanda, okoti nanda kuna yo, fungo la Bible tanga, nine kuma mina katina yo. Jesus for life, kaka yo na biso biso na yo.
Zela ya ikulongo.